sayeta na ganja tukulia yeto ibangi ngosi babushoni babuteme ikanja tukulia yeto na ganja fele sayeta na ganja tukulia yeto ibangi ngosi babushoni babuteme au hizi asigili matanja ila baba na birkani msala asami sumadanja inama nama sifu mide khasmanyasha asigili matanja ila baba na birkani msala asami sumadanja inama nama sifu mide.
I'm gonna lose all of my.